kureed roobabkii ka qubaday qaybo ku mid ah dalka, gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Weliba isbeddelka ku hayay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo, weliba guud ahaan koronkow ka jaray qiimaha la shal siisadaba xoolaha noyada shal dunga ee suuqa, siduu si sheegay Yuusuf Xasan Ibraahim Ooye, gudoomiyaha dalaaleyda suuqa xoolaha ee Baydhabo.
Alxamdulilah, haddana amilaha leeli barwaaqinin dheedi saadii baa daargahayta suuqa hoola ini oo yacni hoola ogo yirin may basheenay nicmadan la helay dadka hoolaley waay hoolagyaa hadi duur nguuriyo iyo lamaadun gee eedan wareersanayan haddii wareerkii eedan ku baan ilaahay mahadle nicmada ilaahay leeli maalinta ku dhiyaasi roobdoonka nkuwiinay ku dhiyaay magaalada Baydhabo laha ku bilaaw ilaahay geeka alxamdulilah eedan nicmaan taalla marka hoola qiimiyo shalay geeka eedan isbedeli maadaama asbuuc hadaan dhaafay oo ku dareemay suuqa hoos u dhaal ku dareemay alxamdulilah hadii geeka eedan korankaanyi marka isbedelkaasna ma sheenay nicmada ilaahay hadda sheenay oo yaani man dharkan nin qubadee sheenay asbuuc hadaan dhaafay neefkii la gadaayay 20 milyan la gadaayay hadii geeka yaraan 20 milyan 20 milyan amaraay isbedelkaas meesheenay roobtinga sheendi alxamdulilah ilaahay mahadis waay waluna awoodan lana mahayna awood ilaahay sheeni waay marka isbedelkaas yaada jara.
Sidoo kale hana kumida dalaaleyda shal dunga suuqa xoolaha yana ku warbi shalgado ka xoolaha meeluhu si marahay iyo sidoo kale walyaabo sheeni koronkooka qiimaga la shal siisada ay xoolaha
luudi maarnay bu aha hadda qiimisha daraad iyada maarnay ba hoosan dhaa iyo anjari waab dadkii horaan gadina suuqa ka nagaayana maarna lamba walsiyoba aan waysanay laakiin hadda alxamdulillah eed aan feeli hadda ta shucurti eed aan deganta loodi eed aan arnay baad koranka ma arnay baa aha ilaa dugli markaba har fadhiday dibiidi wal dhoofiyahay yowshi eed aan feeli hadda darad eed aan arnay baa hoola lankasta ku rooray walaan antay GS ma arnay baa lahay nicmada ma arnay baa lahay alxamdulillah dadka eed ma arnay baa shucurti eed aan kaasanta alxamdulillah jow okay feelata dalooda qiimisha ma arnay baa 100% si la faday ha ka nagati daran idan anay baan liidid geeki hore darad isbuuciyan ku hor may la gadaay dibiidki in ka saray ma anay batum ilama tum isa dil gadaay haddii geeki 20 ilama 20 ko 20 dhima sal gadaay iyada ma wiigo iska falu saay qiimo faylaha hada socda alxamdulillah jowsha okay ilaahay anka mahad ilaahay in zaid ila nicmadan ilaahay in zaid ila lana iyada ma anay ba jowan fayli gaal irinka iyo dadka dum arnay buu aha iyada ma anay buu aha ilaa iyo waqti hoobtan bilaawti dhatan shucurti iyada ma anay baan ka asanta jowsha idan deganya alxamdulillah nicmada sajarta
fulayda dhagaaga suuqa marnay sheeb riyal ku ida nin kuma ilaakis inta maalmaha aan ka balaawo ta dhagaaga ida nin gafeynay hoola meeda uma arana ta meeda aan nimay alxamdulillah ilaahay nicmada san in kaba nim ilaahay ka halni afgani marimida lama minay iyo lama bogol la minay afar bogol sabsidi usay yana shaqsi marnay sheeb waab meeda u bedel mar arana minay iyo shambol minay afar bogol kasi ay sala laarin naaska barimiga saasan gato wala qimis quraanka.